Chibate baruji na yobu takuta bususe bani bafe Mupime wa munaja, sibuli muatwa Nobwa na we musate, na wote mubusasira Imunyeze siku za mwe Mwabasajja leka mbagambe mwetereze Mumanye kino ffe tukoyo kuswalanga buli kadde Njagala nswale lwakuba nti bba wange yayombye nange jjo So sinti yakutte embuzi Manya buli lw'okola ekibi Kiswaza nange eka bw'oyenda nze nswala Mbanga atakufumbira kukuta Leka kunswaza Kole ebikusana nawe binatuweze kitiibwa katubatulire hey mwandi badde balungi naye obutakuta bususe bani bafe mupime wa munaja sibuli muwatwa n'obwana bwe musadde nabote mubusasira imunyweze siku za mmwe katubatulire hey mwandi badde balungi naye obutakuta bususe bani bafe mupime wa munaja Sibuli muwatwa n'obwana bwe musadde nabote mubusasira imunyweze siku za mmwe Mululuna baki we bituusa basajja muweddemu ensonyi oyo kinvinvi omusangana wa kkumi n'ebiri bamasiikini mubazeddemu abaana teni mubeekuba abalala okwo so ntomukkaanya mutyamutta ekyama oso w'amakasatu Era na yo musanga kukuta Ente etomera na atajitea Era omusanga walampi Abachara tuswate chimala Zolu tarodu langirite Munegateko Katubatulire Hey Mwandi bade baruji na yobu takuta Bususe bani bafe Mupime wa munaja Sibuli muatwa Nobwa na we musate Na wote mubusasira Imunyweze siku za mwe Mwandi bade baruji na yobu takuta bususe bani bafe Mupime wa munaja Sibuli muatwa Nobwa na we musate Na wote mubusasira Imunyweze siku za mwe Terichitiniza, bomu sajo kumuyiza Noko labulicho inza, ye nako lebi kuniza Nomu tegekela, nomu oleza, nomu fumbira Najireka wo, najari ya mucharo Akuma wabwekete, neyeka za ujule mbwalie Gawamu kubite jiko, eriwe mbule Laba waji simba mufoko Echisingwa tuluma Olubegalumu Kwakoma Na kweli neyebaka Katubatulire Hey Mwandi bade baruji na yobu takuta Bususe bani bafe Mupime wa munaja Sibuli muatwa Nobwa na we musate Na wote mubusasira Imunyweze siku za mmwe Katubatulire Hey Mwandi bade baruji na yobu takuta bususe bani bafe Mupime wa munaja Sibuli muatwa Nobwa na we musate Na wote mubusasira Imunyweze siku za mmwe
Hey,
Amadu kakendeze,
hey,
Amadu katwale,
hey,
Jamuli
na cha kukola mbalangite.
Hey,
amatu kakendeze.
Hey,
amatu katwale.
Hey,
temuli na cha kukola.